praise the name of the Lord. Hallelujah. Are you happy? Are you happy to be in the presence of the Lord? Then I want to thank God for you also, because you're in the house of the Lord. It's very important. Okay. First of all, I would like to permit you seat. Nataka nishukuru Mungu kwanza.
I want to thank God first and foremost.
Kwa ajili ya rafiki yangu Sami Karugu.
Because of my friend Sami Karugu.
Aliyenifanya nikajuana na mchungaji.
The one who introduced me to the pastor.
Ningelipenda aamuke awasabai.
I would like for him to stand with his family and greet you, the church.
Ni vizuri.
This is good. That is my friend and his family, Sami.
Ni watu ambao ni wanyenyekevu.
These are humble people.
Tulijuana siku moja wakati nilikuwa katika maombi ya saumu.
I knew him when I was in prayer and fasting.
Muda wa siku 80.
I was praying and fasting for 80 days.
Nilipokuwa nimeingia hapa mwezi wa 8.
When I came here from in August,
nilipitia mahali kunakoitwa Houston.
I came through Houston.
Na hii ni mara yangu ya kwanza kukanyaga katika nchi hii.
And this was the first time for me to be in this country.
Na nashukuru kabisa.
And I thank God completely.
Huwa ninasikia nikiwa Afrika, lakini mwenyewe nimejionea.
Oh, I normally heard of the USA, but now I've seen with my own eyes.
Nilipotoka kule Houston, niliwachwa na ndege.
When I arrived in Houston, I was the plane left me.
Kwa sababu nilikuwa niingie kwenye ofisi nikaguliwe sawa sawa.
Because I had to go through the immigration and I was delayed at the immigration offices.
Kwa bahati mzuri kwangu ambao ni kwa bahati mbaya saa nyingine.
Good for me at that time.
Nilijifunza kitu wakati nilikuwa kule.
I learned something when I was there.
Ndege iliponiwacha,
when I was left by my flight,
nilikuwa nifike hapa Dallas.
I was supposed to come here to Dallas.
Lakini jambo la kushangaza,
but the most interesting thing,
nilipotoka nje ilikuwa ni 3:00 na ndege ilitoka 12:30.
Oh, when I went outside it was 9:00, but the plane had already left at
6:00. Sikujua mtu yeyote.
I didn't know anybody.
Sikujua cha kufanya.
I didn't know what to do.
Lakini ninamwamini mmoja aliyekuwa pamoja na mimi ambaye aniachi.
But I believed in the one who never leaves me. Amen.
Ilinifanya imani yangu kuinuka kiwango kingine.
It raised my voice, my faith to another level.
Na hapo.
And then
nilipoangalia juu mbinguni.
When I looked up to heaven.
Nikasema Bwana sasa nipo mikononi mwako.
I said Lord I'm in your hands.
Kwa sababu nilisikia ukikanyaga hapa.
Because I had heard when you arrived in America.
Kuna wengine wanaweza kuchukua advantage yako alafu akakuuza.
There are people who can come and do kalubandika for me.
Sasa pia mimi nikakaa chonjo.
And there I got prepared because I didn't know what would happen to me.
Lakini nikakumbuka huyu ambaye anakuanga nami huyu.
But I remembered he who stays with me.
Na huyu ambaye alikuwa na mimi hakuniacha hata
sasa. And the one who is with me never left me.
Na baada ya hapo.
And after that,
nikatembea nikaenda huku.
I went here and there.
Nikachanganyikiwa sijui niende wapi.
And I was confused, didn't know where to go.
Nikashindwa nifanye namna gani.
And I wondered what was I to do.
Wazo likanikujia ndani ya moyo.
And an idea came into my heart.
Nilimuona mzungu mmoja amesimama.
I saw one person when he was standing there.
Na nikaweka sura ya furaha hapa katika uso wangu.
And I put a smiley face on me.
Nikamwendea.
And I went to this man.
Nikamwambia.
And I told him.
Ndugu yangu.
Oh my brother.
Bwana asifiwe.
The Lord be praised.
Unaonekana kama umeokoka ama namna gani?
You look like you are born again or what?
Unajua huko Kenya sisi tunakuwa hivyo tu.
You know in back in Kenya we have put a smiley face all the time.
Hapa hujui ku apply vile hapa inakuwa.
So here you don't know whether you are smile to somebody or not.
Nikamwambia umekaa kama mtu mwenye unamjua Mungu.
I told him you look like you know the Lord.
Akaniambia why?
And he said, why?
And
I told him, you look like you are a gentleman. You look like you have something good.
He asked
me, where are you from?
Because
I know how to deal with the people who are
strangers.
Yani, I tell people the things that they don't expect me to tell them.
And
after this,
I told them
I come from the greatest nation of Kenya. But when I got here, the plane left me. And I don't know where to go so that I can go to the American Airlines. I don't know my way to their counter.
Maana nilikuwa nimeshughulika nimeenda mahali pengine imenipeleka chini sijui ni kwenda wapi naenda huko imenipeleka huko sijui naenda wapi.
Because as if you have been in the airport, you know sometimes you go down the elevators, you go somewhere and you don't know where you are.
Wacha nikuambie Yesu hawezi kukuacha.
Let me tell you, Jesus can never leave you.
Oh my God.
Oh my Mungu wangu.
Hata ukiwa kuzimu Yesu hawezi kukuacha.
Even when you are in hell, he can never leave you.
Kama ningekuwa wewe ningepigia Yesu makofi kwa sababu hawezi.
I would rejoice and give a clap to the Lord.
Kama alisema ya kwamba hata ukipita kwenye uvuli wa mauti hata kuacha.
He said even when you are the valley of death, he will never leave you.
Hasa hakuacha.
No, however,
anahakikisha maneno yake yeye.
He will make sure that he will be with you.
Na anayatia muhuri.
And we have put a sign.
Jina la Bwana libarikiwe.
May the Lord be praised.
Basi alinisaidia huyo jamaa.
So that guy helped me.
Akachukua nambari yangu ya simu.
And he took my number.
Unajua simu imekwisha.
You know my phone was already dead.
Ukitoka Afrika ukikuja hapa simu haifanyi.
When you come from Kenya, you are coming to the US, the number doesn't work here.
Si unaelewa?
Si you understand?
Then sasa simu yango ya Kenya ilikuwa imeisha na iko hapo kama mkebe.
So my phone was just it was just like a something I could not use.
Mimi nilimpatia Kenya kwa sababu ndio nilikuwa na.
I just came with my phone from Kenya because that's the only thing I had.
Nafikiri alijaribu lakini ilishindikana.
You know I tried it but it couldn't work.
Okay, wacha nisiende kwa mambo mengi.
Let me not dwell on so many things.
Mchungaji ninakuanga na maneno. Nikianza kuachilia niko na maneno.
Oh pastor, you know I have so many things. When nikianza kuachilia I have so many things.
Niambie muda.
Nipatie muda.
Eh.
Tunamaliza 1:00 lakini Mungu akusaidie.
1:00 Mungu anisaidie.
Yes.
Okay. Ni sitaki kwenda kwa ushuhuda mwingi huo maana utamaliza muda wangu.
I don't want to go into so many things because I have so many things and I have little time.
Basi kwa ufupi nilifika.
So in short I arrived.
Alinisaidia nikaenda ambao wakanisaidia kwa sababu zilikuwa zimekwisha nikalala pale.
So they helped me. I went and spent the night at the airport.
Basi hapo unajua mimi huko kwetu sipendi kulala.
You know there back home I don't like sleeping.
Macho yangu inakuwa chonjo usiku na mchana.
My eyes are always blinking 24 hours.
Kwa sababu ninajua adui ni nani.
Because I know who the devil is.
Alishawahi kuniguza nikasikia uchungu wake sasa simpatika nafasi
hata. There was a time I used to dwell in his camp and he inflicted me and know the pain, his pain.
So ninataka nikuambie Mungu vile hakuniacha nawe pia hatakuacha.
So I want to tell you how God never left me and he will never leave you too.
Nilipoingia hapa,
when I arrived here,
nilisikia mchungaji alikuwa akiomba.
And I heard that the pastor was praying.
Na alipokuwa akiomba alitaja scripture moja.
And when he was praying he mentioned one scripture.
Na hiyo scripture nikikwenda mahali huwa ninapenda kuizungumzia.
And that scripture went to a place to where I like to talk about.
Ili kwamba ikawasaidie watu waelewe wanaishi kwa majira gani.
So that you can understand the times in which you are living.
Kama haujui majira unayaishi leo nataka kukufungua masikio uelewe.
If you don't know the times in which you are living, I want to open up your ears of understanding so that you can understand.
Kitabu cha Mathayo mlango wa kwanza mstari wa 17.
In the book of Matthew
mlango wa kwanza mstari wa 17.
Chapter 1 verses number 27.
Unajua huku Marekani bwana vitu viko sawa sasa ufungui Bible unaangalia tu hapa kwa.
You know you guys are so blessed, you know you just have to look into the screen or somewhere and you can.
Lakini tangazo maalum.
Lakini special announcement.
Linaweza kukuletea uzembe kutoisoma.
It can bring laziness for you not reading the Bible. So read your Bible.
Oh, ni wachache waliyepata hilo.
Oh, very few got what we talked about.
Sijaona wakileta.
Oh.
Matthew chapter 1, Sister Lorraine, verse number 17.
Huh? Oh, as she says, Matthew.
Matthew 1, number 17.
Oh, Matthew 1, 17. Sorry, Matthew 1, 17. Matayo kwanza kumina saba.
Yes.
Yes.
Oh, sasa wacha tuangalie kwa sababu ni rahisi.
So let us look on the screen.
Kuwa na kalamu yako unakili chini ya kwamba itakusaidia kidogo.
But write down whatever you think it is helping you.
Kwa ufupi aliponena majina yangu ni Nyongesa Fred natoka Mumias.
Oh, how I said his name is Fred Nyongesa, it comes from Mumias.
Nimeoa.
And I'm married.
Niko na watoto wanne.
And I have, I'm like the pastor, I have four children.
Sio kijana ndio sababu unaona ndevu.
Oh, I'm not just a young man, that's why you're seeing I have beard.
Mungu amenirenew kidogo naonekana kama kijana.
The Lord has renewed my youth, that's why I look like a young man.
Nikakula King Burger nikakuwa na tumbo.
I've not eaten King Burger. No, Burger King.
Burger King, okay.
King Burger.
Burger King, the king of the belly.
The king of the burger. Let us read here.
So all the generation from Abraham to David are 14 mm-hmm. generation.
Yes.
And from David until the carrying away into Babylon are 14 mm-hmm. generation. And from the carrying away into Babylon unto Christ are 14
generations. Yes.
Mara mingi tukisoma maandiko hayo wengine wanafikiria ni kwa nini haya maandiko maana ikianza mwanzo pili tatu kufika pale inaanza kutaja genealogy.
Oh, many times we wonder why that scripture is that way because it's talking about generations, you know, from certain person to another person.
Na maandiko ikianza kutrace genealogy ya mtu.
And when the Bible begins to speak about genealogies,
inakuanga na sababu kubwa sana kutrace mambo hayo yaeleweke.
There's a great purpose for it so that because it wants us to understand the scripture.
Ukijua kwamba ukifanya jambo kubwa sana mtu atakuuliza huyu anatoka wapi, baba yake ni nani, kwao ni wapi, wanataka kujua huyu mtu anatoka wapi.
When you hear somebody asking you who is your father, who is your grandfather, they want to know much more about you because they want to know where you have come from.
Kwa ufupi, vizazi kutoka Abraham kufika Daudi vilikuwa vizazi 14.
Yeah, in summary, all the generations from Abraham to David, there were 14 generations.
Na pia kutoka katika Daudi kwenda katika uhamisho wa Babiloni 14.
And from David until the Babylon captivity, it was 14 generations.
Na pia kutoka Babiloni kufika Kristo Yesu Messiah ni 14 vizazi.
And from the Babylon captivity to the unveiling of our Lord Jesus Christ, there were 14 generations.
Sasa majira tunayaishi.
So the times that we are living.
Sasa ni majira tofauti.
So there are different dispensations.
Hatuwezi kuchanganya wakati wa Abraham tukauleta wakati wa Kristo tena.
We cannot mix generations like from the time of Abraham and bring it to the times of Jesus.
Yo sababu maandiko yanasema.
That's why the Bible says
kutoka Yohana Mubatizaji.
From the time of John the Baptist
paka leo.
Until now, there has never been another one like the Lord. But he who is greater in the kingdom of God is made lower than him. And the Bible says that times and the prophets prophesied about the coming until the days of John. So when Jesus comes to fulfill the law, why am I telling you this?
Nataka nikuweke uwazo ukaelewe wakati unapoishi.
I want you to understand the times in which you live.
Ni wakati wa hatari.
It is a time that is dangerous.
Usipokuwa chonjo unaweza kudanganyika.
If you are not aware, you can be hoodwinked.
Na ndipo maandiko yanasema kwamba nyakati hizi kutatokezea manabii wa uongo.
And in these times there is going to be false prophets.
Wawadanganya hata yamkini na wateuli.
That are going to deceive people, even those that have been erected.
Kutatokezea na makristo uongo.
There will be false Christs.
Sababu yao ni kukupoteza wewe uliyemwamini Yesu.
And their main reason is to confuse and mislead you who know the
so
Lord.
So kwangu mimi kukuja hapa ni kukutangazia habari njema.
And the reason for me coming here is to announce the good news.
Ya kwamba ufungue macho na usikize.
That you may open your eyes of understanding and
ya
listen.
Ya kwamba ukae chonjo.
Yeah, that you be ready.
Wa wakati wowote kipenga chaweza kupiga.
Because anytime the trumpet can sound.
Hiyo ni ujumbe ambao ni hatari.
That is a very important message.
Especially kwa wale wako na vision 2050.
Especially for people who have the vision 2050.
Ni kama unasema sasa mambo yao yaanze kuharibika.
It's like you're saying things just begin to go bad.
Lakini wacha nikuambie.
But let me tell you.
tuko kwa nyakati ya Kristo kurudi.
We are in the times where which were prophesied for the Lord Jesus Christ to
return. Hata wewe unajiuliza maswali ni kwa nini vitu vinafanyika hivi.
Even you have had questions in your mind, Pastor, why are things happening like this?
Pastor, niwaulizie, kuna mtu anawahi ashawahi kujiuliza ni kwa nini siku zinaenda mbio, ni kwa nini vitu vinafanyika namna hii?
Well, have you ever asked yourself why are things going so fast and so quickly and things are happening like you have never seen before?
Huh?
Is there anybody who understands why things are happening? If you know, you wake up, you blink, and it is at the end of the day.
Is there any person?
Kuna mtu anajiuliza?
Okay.
Okay.
Wacha nikuje nikulete.
Let me come and bring you to the truth.
Sijakuja kukutisha.
I have not come to threaten you.
Nataka kukufunza kuhusu wewe kuelewa or discovering God's desire on your life.
Amen.
Or discovering the will of God unto your life.
Amen.
Praise For the Lord. Bible says, those who does the will of God are abide forever and ever.
Amen.
So ninakuja kukuambia wale wanaefanya mapenzi ya Mungu ndio watakuwa milele na milele.
So I've come to tell you, those that do the will of the Lord will dwell forever with him.
Maandiko haya yanatuelekeza ni kizazi kipi tunachokiishi.
These scriptures tell us the dispensation in which we are.
Na tena inatuambia ni wakati wa Kristo sasa.
And now it tells us that we are in the realm of the Lord.
Sasa tunapokuja kwa Abrahamu, tukuja kwa Daudi, tukuja kwa Babiloni, sasa tumefika kwa Kristo.
So we have come from Abraham, went to David, and so we are at the Lord's dispensation.
Kwa nini ninakuambia mambo haya?
Why am I telling you this?
Ninataka nikuandae ya kwamba Yesu Kristo akitokea hata saizi.
I want to prepare you and tell you that even if when Jesus is unveiled,
usikimbie.
Don't run.
Maana atakapotokezea.
Because when he is revealed,
angani.
When he comes on
Utukufu
the air with glory and power,
badala ya kulia usherekee.
Instead of crying, we shall be celebrating.
Badala ya kukimbia uende ujifiche uone sasa unaenda kuchukuliwa.
Instead of hiding ourselves, we shall be caught up with him in the air.
Tangazo maalum.
Here, this is a special announcement.
Kama maisha yako hujaweka nywe.
If your life is not straightened out.
Kama maisha yako haijakuwa ya ukweli.
If your life is not truthful life.
Nakupatia ufahamu mapema uanze kunyosha njia zako.
I am giving you information so that we can line up our ways with the Lord.
Hiyo ni ngumu.
This is hard.
Unapatianga mambo magumu pasta. Si utavumilia au watavumiliana.
Ni sawa tuendelea nyorosa.
Sikiza. Katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 mstari wa 5 kufika 6.
In the book of Revelation 6, 5 to 6.
Inataka kutuambia uelewe ni nini kinachotendeka sasa hivi.
It is telling us, it is informing us of things that are happening right now.
Na Yohana anasema.
And John says.
Ninamgojea yule wa kuweka maandiko pale.
I am waiting for the scripture is right there.
Mm-hmm. Mm-hmm. Unapoangalia hayo maandiko mimi nataka kukupatia gumzo uelewe.
I just want to give you a hint of so that you can understand.
Yohana alikuwa siku moja kwenye kisima cha Patmos.
John was in the island of Patmos.
Akasikia sauti yake nyuma yake siku ya Bwana.
And he heard a voice in the day of the Lord.
Ikaongea kama tarubeta.
And he spoke like a trumpet.
Alipopinduka kuiona sauti hiyo ni nani?
And when he turned to see who was speaking,
aliona mtu amebeba nyota kwenye mkono wake wa kiume, nyota saba.
He saw someone who were carrying stars, seven stars in his hand.
Na
his right
akaona
hand.
Mtu mwenye anapita pita katika vinara saba vya dhahabu.
And he saw someone who was walking among us, pillars of gold, walking around.
Na sauti ikamwambia.
And the voice told him,
nilikuwa nimekufa na sasa niko hai milele na milele.
I was dead but now I live forever.
Bible inasema Yohana alianguka kama mwenye amekufa.
The Bible says that he fell like one who was dead.
Ikabidi yule aliyekuwa akizungumza naye kumwekea mkono.
And it forced the one who was standing with him to lay his hands on him.
Ndipo akaamuka tena.
So that he could rise up again.
Alafu akaambiwa kila chochote utakachokiona na kili chini uandike upelekee makanisa saba ya Asia.
And he was told everything that you hear with your ears, write it down and take it to the seven churches in Asia.
Maana mambo haya yako karibu kutimia.
Because these things are just about to happen.
Lakini wakati wa huyu Danieli.
But in the days of Daniel,
Mungu alimuonyesha akasema weka seal mambo haya hayajafika kama.
The Lord told him write these things, put a seal because these things are yet to happen.
Lakini wakati wa Yohana anasema sasa wakati umetimia.
But in the days of John he says this is the time.
Mambo haya yatatokeza.
These things will happen.
Sababu ya maneno aliyoyaona.
So after seeing the things that he saw.
Aliona mtu ambaye macho yake yanawaka kama miali ya moto.
He saw somebody whose eyes were like flames of fire.
Na uso nywele yake imekuwa kama mvi.
And his hair was like with gray.
Alafu kinywa chake chaongea kama sauti ya maji mengi.
And his voice came out like a sound of great waters.
Mavazi yake yalikuwa kitani safi refu.
His garments were flowing and long.
Na kwenye matiti yake kukaweza kuwekwa mshipi wa dhahabu.
And on his breast there was a belt that seemed like one of gold.
Yohana anatuambia uso wake unang'aa kama mchana kwa nguvu zake.
And John tells us that his face shone like the bright day.
Miguu yake imesuguliwa sawa sawa kama sufu.
You know his legs were shining brightly.
Hiyo inamaanisha Yesu akikuangalia macho yake ya miale anaona mawazo yako vile yanavyokaa.
So when Jesus looks at your mind he is able to see what you're thinking.
Nywele inamaanisha hekima yake ni hali ya juu.
His hair represents that his knowledge is greater than any other.
Basi lake refu kitani safi inamaanisha ni kuhani mkuu.
And his gowns tells us that he is a priest, he's a high priest.
Mshipi wa dhahabu unamaanisha huyo ni mfalme.
And his belt tells us that he is a king.
Miguu yake inamaanisha anapokanyaga siku nyingine hapa sasa ni hukumu.
And the Bible tells as his legs represent that when the next time he steps on earth it will be judged.
Sauti yake inamaanisha kila mtu atasikia baragumu.
Therefore his voice means that everybody will hear his voice.
Na Yohana anasema habari za makanisa saba.
And John speaks about seven churches.
Anaongea kuhusu shida ambazo zilikuwa kwenye makanisa haya.
He says he mentions about problems that were in these churches.
Eti wengine waliuacha upendo wa kwanza.
That some left the first love.
Eti wengine nao wameshika mafundisho ya Maonikilai.
That some had taken false doctrines.
Wengine nao wanamuiga yule mwanamke Jezebeli.
And some of them followed Jezebel.
Mambo haya yote akayatamka.
All these things he mentioned.
Ujumbe ulikuwa repent na kuja kama hujatubu nitakuja kuondoa.
His message was repent for I am coming very soon.
Alipofika katika mlango wa saba.
When he got into the seven
mlango wa sita mstari wa 5 na 7.
When he got into the verse number 6 and 7. Is it chapter 6?
It was chapter 5.
Chapter 5?
6. Chapter 5, uh-huh. Chapter 6, 5, 6.
Oh, yeah, it was Revelation 6, 5 to 6.
Yes,
iyo
tu.
Yes.
Alipofika hapa, siku moja alikuwa akiangalia vizuri, akaona wazee wakikuka kifudifudi mbele za Mungu.
And when he got here, he saw what looked like men falling up and down worshiping the Lord.
Na akaangalia sauti ikasema kwamba ni nani anayeweza kwenda kuvunja ile mihuri.
And he heard a voice saying, who can break these seals?
Kukawa binguni hakuna na hata mmoja.
And it was in heaven that there was no one who was qualified to break the seal.
Yohana akaanza kulia.
And John started to cry.
Katokezea na malaika mmoja akamwambia usilie.
And there was an angel who told him don't cry.
Kwa sababu kuna simba wa kabila la Yuda alishinda, yeye anafaa kuvunja
seal. Because there is one that is the lion of Judah who qualifies to break the seal.
Sasa seal ya kwanza ilipovunjwa.
So when the first seal was broken.
Kuna mtu mmoja sauti ikatokezea.
There was a voice that came forth.
Ikasema kuja.
Then said come hither.
Na kukatokezea na mnyama.
And there was an animal.
Kama akatokezea mnyama sauti kama ya mnyama.
Oh, there was a voice like that of an animal.
Na kukatokezea farasi aliyekaa juu yake anaitwa Konga Tukonga.
Oh, and there was a
farasi nyeupe.
Oh, a white horse.
Yes, na mwenye aliyekalia juu yake.
And the one that was sat on it.
Jina lake limeitwa mshindi wa washindi.
Oh, his name was the victor of victors. Conqueror of conquerors.
Na alikuwa amepewa chepeo cha vita.
And he had been given a shield of war. The bow of war. Sorry.
Yes.
Yes.
Seal number 2.
Seal, the second seal.
Ikavunjwa.
It was broken.
Sauti ikatokezea.
And a voice came forth.
Ikasema njoo.
And he said come hither.
Haya ndio mambo yalionekana.
These are the things that were found.
Farasi mmoja mwekundu.
There was a red horse.
Akapewa upanga.
And he was given a sword.
Kazi yake ni kuua na kumwaga damu.
You know his responsibility was to kill and shed blood.
Unajua nani anavunja hizo seals?
You know who is breaking these seals?
Mwana kondoo wa Mungu.
It is the Lamb of God. Amen.
Anayezivunja ni Yesu.
When he, who is breaking these seals?
Anapovunja anaona farasi mwekundu anakuja na upanga.
And as these seals are being broken now, he sees a horse with a red horse. And the one sitting on this horse is just killing people and shedding blood. And removing and creating chaos in the earth.
Kuna mtu ashawahi kusoma hapo?
Is there anybody who has ever read that in the book of Revelation?
Okay. Wacha nisimame kwenye sili ya tatu ambayo ninahitaji.
Let me stop at the seal number 3.
Ambapo inasema alipovunja muhuri wa tatu.
So when he broke the third seal,
kukatokezea na sauti tena.
Then there was another voice.
Farasi mweusi akatokezea.
There was a black horse that came forth.
Aliyeikalia juu yake.
And the one who sat in
amepewa ratili.
He was given a way.
Kupima.
He was given a scale.
Akaambiwa pima.
And he was told, weigh.
Angalia. Wait.
Uzani.
Bali.
The weight. Muna understand, eh? Yeah, they understand.
Bali ndio nini?
Bali.
Watch it so maandiko. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, come and see. And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of
balances. Alikuwa na uzani.
In his hand.
On his hand. Alikuwa na weight. Unajua ile scale.
Ratili. Kazi yake ni kuchunga na kupima.
And his responsibility was to weigh.
Niruhusu nitembee.
Oh, tembea.
Anapofika hapa anapima huyo kuona kama yeye ametoshea.
When he got to that person, he weighs to see whether he is.
Anapoangalia dada mwingine anampima kuona kama huyo anafaa.
When he got to another sister, he weighs her to see whether she.
Tunapofika katika mstari wa 6.
When he gets to verse number 6.
Number 6 verse.
The sixth verse.
Anasema, and I... Oh, God.
Yes.
Number six. It, yeah. Okay. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, measure of the wheat for a penny. Kwa lugha ya Kibrania wameweka pale dinari.
Oh, dinari. A measure, yani kipimo, a measure of wheat for a penny.
Pesa ya Waisraeli inaitwa dinari.
The Israeli currency is dinari.
Sasa wao wakapewa wapime... Hiyo wheat. Wheat is yui naitu na mnagano. Wheat. Ngano bas. Very good. Thank you. Ngano.
They were given wheat and they were told to wait.
Na akasema, hiyo wheat alafu iuzwe kwa pesa yambayo inaitwa peniyama, hiyo pesa yambayo inaitwa dinari. Pesa mingi iuzwe.
Yeah, it was supposed to be sold for a certain amount of money.
Kama nyinyi muko na familia tatu, mukule chakula kwa shida mutoe pesa mingi.
Yeah, so that when you want to buy food, you have to give more money to buy food.
Anasema tena, ya kwamba, wale ambao nao utawaona, hawana mafuta.
And the ones that you see will not have oil or the wine.
And thou had not the oil and the wine.
Oh, and thou had not the oil and the wine.
Usiangamize mafuta na divine.
Don't had the oil and the wine.
Sasa kwa nini wanasema hivi?
So why are they saying like this?
Huyu ni mjamaa ambaye amesababisha njaa ikuje.
This is a guy sitting on this horse who has brought hunger. He has brought hunger.
Pesa yako haiwezi kukusaidia sasa.
Your money now cannot be able to help you.
Shughuli yako ya kila usiku na mchana ambayo ni pesa Mungu umemweka kando sasa haitakusaidia.
So that the work that you are working, even the money that you are earning, is not able to cover for your expenses.
Wala ambao hawana mafuta.
And the Bible says that those that don't have wine.
Wala hawana divine.
Those that don't have wine.
Fanya maisha yakuwe ngumu.
Make their life hard.
Ngano ununue kwa peni.
So buy, make food of prices expensive.
Fanya vitu vikuwe kali.
Let everything be so expensive.
Kwa sababu hawana mafuta.
Because they don't have oil.
Fanya vitu vikuwe ngumu.
Make things to be so expensive.
Ukiangalia mtu mwenye akona mafuta.
When you look for somebody who has oil.
Usilete maisha yake kuwa mbaya.
Don't cause their lives to be hard.
Revival ina maanisha wine.
You know, uvuvio means wine.
Yes. Yes. Thank you so much.
Thank you, sir.
Very good.
Yes.
Sikia. No wine skin.
No, hakuna ngozi ambayo ni wine skin.
I love that. Sikia, let me just tweak. No wine skin can carry a old wine. It will burst.
You heard that.
Inamaanisha revival haiwezi kubebwa na vessel ambayo ni mzee.
You know, revival cannot be carried with an old wineskin.
Sasa wakisema kuhusu mafuta.
So when they are talking about oil,
wanasema anointing.
They are talking about anointing.
Na wakisema divai,
when they are talking about wine,
watu ambao wako revive.
They are talking about people who are revived.
Inakamilisha maandiko ya Mathayo 10:25.
It qualifies the scripture in Matthew. about the 10 virgins. You know, he talks about those who had their lamps working, their lamps. The foolish one didn't have oil for their lamps. But there are those ones who are wise and there are some extra wine. All these had prepared to go and meet the bridegroom. The good news is that the bridegroom delayed a little bit. So there was a difference that came forth. Foolishness revealed the foolish people. And wisdom revealed the wise people. So it needed to prove that those who needed to go, they needed some extra oils for their lives. But when the bridegroom delayed a little bit, the lambs of those who didn't have oil for their lambs.
Wakati wanahitaji taa kuwaka.
And that is the exact time when they need their lamps working.
Sauti ikasikika usiku wa manane, jioni mwende mumlaki bwana arusi.
So there was a voice in the middle of the night that says the bridegroom is coming.
Nini maana ya midnight?
So midnight means what?
Sasa ni usiku wa manane.
It is in the middle of the night.
Ambao tunataka taa iwake.
When we need the lamp to work.
Bwana arusi sasa naye.
Because the bridegroom is here.
Bwana asifiwe.
Praise the Lord. The bridegroom is
letting me see.
When the oil in the lamp is gone, foolishness was revealed. So there is no light, there is no
spiritual glow. Separation ikaanza.
The spirit of separation started there.
Spiritual separation.
The spiritual separation ikaanza pale.
Ama kutengwa kwa kiroho.
Oh, the separation of the spirits started there.
Are you getting me? Sasa sikiza.
Now listen.
Baada ya hapo,
after this,
wale watano wapumbavu,
those five foolish,
wakaambia wale werevu,
they told those wise ones,
mtusaidie uko na mafuta yenu.
Can you help us with your oil?
Ambia mwenzako mafuta ya Roho Mtakatifu hawashei.
Tell your neighbor that the oil of the Holy Spirit cannot be shared.
It is the time now.
It is this time now.
Saa hii ndio saa ya kutafuta mafuta.
This is a time to look for oil, to preserve your
kama
oil.
Wacha ni kuambia dada yangu ama ndugu yangu. Kama hautakuwa na mafuta ni shida.
If you're not going to have oil in these times, it's going to be difficult.
Utakuwa kwa giza totoro.
You'll be in darkness.
What does Toto. What does the darkness mean then?
What does darkness mean in this age?
Inaanisha wakati wa dhambi zimekoil dunia.
It means when the sin is prevalent in the whole earth.
Watu watakuwa kila mmoja kama wakati wa Nuhu.
Everybody will be like in the days of Noah.
Yesu anasema wakati wa kurudi kwake watu watakuwa kama wakati wa Nuhu.
Jesus says that in the days of my coming it will be like in the days of Noah.
Kila mmoja mawazo yake atakuwa corrupted.
Everybody's mind will be corrupted.
Kila mtu anawaza tu mabaya.
Everybody will be thinking about bad things.
Wao wanaolewa.
Those that are getting married, they are
sijasema kuolewa ni mbaya kwa wakati wewe olewa.
Me, I'm not saying that getting married is bad. Get married if you want to get married.
Lakini wakati ule Yesu anakuja,
but when Jesus is coming,
haja ya ndoa yako haitakuwa.
You know your desire for marriage will not be there.
Sijasikia hapa amen.
Sijasikia amen hapo.
Kama imeingia jikoni kaingia.
Imeingia jikoni.
Yesu mwenyewe akasema wakati atakapokuja pia anafananisha kizazi hicho kitakuwa kama Sodoma na Gomora.
You know he says that in the days of coming of the Lord, by this is very important, listen. In the days of the coming of the Lord, the generation in that time will be like Sodom and Gomorrah.
Wakati watu wanataka kukua na wanaume.
When men want to get married to other men and women to be married to women.
Sodoma wanaume waliangalia wakasema huyu Lutu lazima huyu mtu amaingia wa malaika but lazima tuwaone tu.
You know in the Sodom the men came and they wanted to bang the house of Rahab.
Tunataka tuwaoe hawa wanaume.
We want to get married to these men that have come to visit.
Spirit ya homosexual.
The spirit of homosexual and lesbianism, it got into there.
Wanaume saizi wanaoana.
You know men are marrying other men.
Wanawake wanaoa wengine.
And women are marrying other women.
The spirit of mind control is taking over.
Yeah, the spirit of
mind control. Roho ya kutawala akili.
Oh, the mind that you mwesikia.
Inaitwa roho ya confusion.
Yeah, the spirit of confusion.
Vitu vinafanyika kinyume na Mungu vile alivyopanga.
Things are done against what God has instituted.
Badala ya mwanaume kuoa mwanamke, mwanaume anaoa mwanaume.
Instead of a man getting married to a woman, a man marries another man.
Yesu anasema atakapokuja wakati utakuwa kama wakati wa Sodoma.
The Bible says that in his coming, the days of his coming, things will be like they were in the days of Sodom and Gomorrah.
Sababu ya giza ni nini?
What is the meaning of this darkness?
Wakati wanamwali watano wapumbavu ilikuwa wakati sasa wanahitaji taa ziwake.
You know, in the midnight, that is when the darkness is kakaka. They needed the alarms to be lightened, to be on.
Midnight inamaanisha.
Midnight means
the day we are expecting another new day.
Yani we are expecting natarajia siku nyingine.
Ni usiku ambao unatenga hii na hii.
It is between, it is the bridge between one day and another.
Sasa hapo kuna kuanga na giza.
Hapo there is the darkness.
Giza inamaanisha dhambi.
The darkness means sin.
Sasa wakati tunapohitaji oil inayowake kweli kweli.
When we need oil, you know, we need our lamps to be on. That's when we need it.
Anasema hapo ndio wakati wapumbavu walijulikana.
And that is where he says that the foolish were recognized.
Kwa njia nyingine anasema wakati dhambi zitajaa dunia, Mkristo wa ukweli atajulikana.
That's what it means, that when there will be so much sin, a true Christian will know them by their light.
Wale ambao ni wa Mungu saizi.
Those that are of God now,
wako kwa magoti.
They are on their knees.
Wanaomba Bwana nisaidie oil.
They are praying, God, let me have
Bwana.
Oil in for my lamp.
Niwashe mafuta.
Let my lamp be on, Lord, 24 hours.
Wakati Yesu anakuja wako na extra.
When Jesus comes, they will have an extra oil.
Hawatakuwa na shida.
They will not have problems.
Swali langu nakuuliza.
My question to you is this.
Una mafuta?
Do you have oil for your
ama
lamp?
Una dola?
Or you have dollar?
Na inamaanisha ukitafuta dola ni ba?
Now, does it mean that looking for dollar is bad?
Hapana.
No.
Lakini dollar isiongoze wewe.
But let not dollar lead you.
Wewe ni kichwa unatakana uongoze dollar.
You know your head needs to lead the dollar.
Amina hapo haipatikani haraka.
I know the Amina is becoming real as we continue.
Lay to foundation lakini muda umeisha.
Tumuongezea tunakia kichache. Okay, so wanasema uendelee kidogo.
Niendelee kidogo. Maana ndio ninataka kuanza sasa. Sijaongea the discovering the will point number 1 number 2 number 3 na ziko hapa fu. Ilikuwa na lay foundation kidogo. Uelewe ni wapi kwenye unakwenda wewe.
So that you can understand where you are going.
Je, unipata kidogo?
Are you getting me?
Sasa ukikuja kanisa sio wakati wa mchezo, ni wakati wa magoti chini.
So when you come to church, it is not time to play around, it is time to kneel down and pray.
Sio wakati kujihusisha na vitu ambavyo haviwezi kukusaidia ile siku.
It is not the days to involve yourself with things that will not help you in the dark hour.
Bwana asifiwe.
Praise the Lord.
Mungu anahitaji tujue mapenzi yake.
God wants us to know his will.
Ya kwanza.
Number 1.
Number 1 point.
Number 1 point.
Nataka kuanzia ya mwisho hii ndio nikuje ya kwanza.
I want to start from the last so that you'll be looking forward for number 1.
Katika kuna kili kwangu ni kili hii ya mwisho lakini sasa nataka kuianzia ya kwanza.
But I want to start the last with the first.
The Great Commission.
Yeah, ujumbe wa the Great Commission.
Wakati kanisa linakosa kuelewa kwenda kutafuta mioyo ambayo imepotea.
When the church does not involve itself by going to call, bring souls into the church.
Hakuna tunda.
Oh, you know, to save souls, there is no fruit.
Na Yesu anasema nitakuja nataka tunda.
And Jesus says, I want to see the fruit when I come.
Mwenzako jirani umuulize uko na tunda.
Look at your neighbor, ask them, do you have the fruit?
Hata kama ukioa mwanamke kama asizozaa unashangaa.
Yeah, when you get married to somebody and you don't have children, you get mesmerized.
Maana mwanaume unasema nataka mtoto.
Unasema na I want a child.
Yeah. Mama anasema nataka mtoto pia.
And the mother said I need a child.
Tunda ni la maana.
The fruit is very important. Pigia
Yesu makofi kidogo bwana.
Give Jesus a mighty hand clap.
Sasa sikiza.
Now listen.
Tunda linaashiria tabia ya mti.
Oh, the fruit signifies or has the character of the tree.
Sasa sikia tena.
Now listen.
Yesu alikuwa soul winner.
So yeah, Jesus was a soul winner.
Na wewe kuokoka ni kwa sababu ya Yesu.
And you got saved because of Jesus.
Akasema enendeni.
And he said, go ye.
Wacha tusome maandiko ya Yohana mlango wa 4.
Let's go to John chapter number 4.
35 to 38. Why are we supposed to soul win? To go out and bring people who are in darkness to Christ.
Kwa nini?
That when that day comes, you will have to be like the morning star.
Yes.
David speaks about that. He says, on that day, the great day of the Lord, you archangel Michael who stand before the man. Others will be resurrected for internal shame. And others will be resurrected for life. And those who are wise, who led many to righteousness, shall be light like a morning or a star.
Wow.
Watakuwa kama nyota.
They will be like a morning star.
wale ambao waliishi maisha ya wise, yani maisha ya ufahamu.
Those that lived a life of pleasing the Lord.
John chapter 4 ndio ninangojea unajua.
Oh, John 4
35 to 38.
When you bring one soul to the Lord, you get a medal.
Na nyumba yako ya binguni inajengwa pia.
And your house is also decorated by
with tangazo maalum.
That is a special announcement.
Kama haujui Yesu alikwenda kutengeneza mansion zako.
If you didn't know Jesus went to build your house.
Unaposikia na kufanya chenye anasema una supply material. Oh.
When you listen what he does and what that is a good one, Pastor. When you listen and do what he tells you, you are supplying material to build your mansion.
Wakati unaposikia chenye anasema material inaenda.
When you do what he tells you to do, you are sending material to build your house.
Wakati unapotoa kwa kazi yenyewe ya Mungu material inaenda.
When you are doing what the Lord tells you to do, you are sending material to build your mansion.
Why
have I not known that?
Biblia inasema kwamba lay your treasures in heaven.
Yeah, the Bible says lay weka mali yako
mkubwa. Where robbers and moths cannot break.
Yeah, where hakuna waizi ama wanyang'anyi.
Maana there is your house.
Yeah, bali ndipo pana nyumba yako.
The more you do the job of the Lord and you obey what God is saying, you supply material for your house.
You are supplying material. Tuma mbao huko.
Huko hakuna mbao. Huko ni kitu cha. Praise the name of the Lord.
Tuma dhahabu huko.
Pigia Yesu makofi bwana. Say. Wacha tusome kwenye screen bwana.
That's a good one.
Bwana asifiwe.
Bwana atukuzwe.
Wewe ukiona mtu anakwenda mahali kuhubiri injili kuokoa mioyo, changia hapo.
Eh, yeah, when you see somebody going to minister and bringing souls into the kingdom, send your material to
heaven.
Kama wewe
hujui kuhubiri, tuma wahubiri.
If you don't know how to preach, send the preacher with the gold.
Tuma mtu na dola yako aende kutoa mtu kwa dhambi, wewe utahesabiwa.
Yeah, you'll be counted in there.
Ikiwa mwanamke yule Mary peke yake kumwaga tu alabasta mafuta kwa Yesu. Mm-hmm. Yesu anasema penye injili itahubiriwa huyu mwanamke atakumbukwa.
Amen.
Wewe unatakana ukumbukwe.
You know he talked about Mary who poured the alabaster. He said wherever the gospel is preached you shall be mentioned.
Just because of giving to Jesus. Kwa sababu ya PhD yako.
You know you not be remembered because of your education.
Kisomo chako ni cha hapa tu bwana.
You know your education is just for here on earth.
Haimaanishi ukisoma ni mbaya.
And I'm not saying that going to school is bad.
Masomo yako inaweza kukusaidia wakati huu.
You know your education can help you get the
job. Kufanya kile ambacho Mungu anataka.
To do what God has told
Lakini
you to do.
Lakini ukiachilia masomo ikutawale.
But if you leave the education to follow you.
Sasa unapata kazi.
So you get the job.
Dola zinaingia.
The dollar comes.
Utakuwa kama yule rich man foolish.
You'll be like that rich man who was foolish.
Mwenye alisema sasa nimejenga nimekula vitu vimejaa.
So he said, "Oh, I have everything.
Wacha niangushe nyumba yangu nipanue magari." Gara lilipopanuka akasema
nafsi yangu. Let me build my house.
Nafsi yangu kunywe.
Oh, my spirit,
yo,
my soul.
Yule message ikatoka mbinguni akasema mpumbavu wewe roho yako inahitajika.
You foolish, your soul is needed by the Lord.
PhD sasa itasaidia.
Yeah, PhD, what will it
do
for you? Dollar, where, what can it do for you?
Investment zote zimekwenda kombo.
Yeah, they have gone south.
Nyumba hauna.
You don't even have.
Sasa jehanamu inalia.
Yeah, jehanamu is calling. The hell
kwa
is calling.
Kwa nini yote?
Eh, why?
Bana simu nipigie kwa makofi kama naongea ukweli. Usinichukie kwa sababu ya ukweli. Kama ni ukweli pigia sasa Yesu makofi. Hiyo ilikuwa.
If that is the truth, give Jesus a mighty hand clap.
Say not ye, therefore, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the field, for they are white already to harvest. Yani inamaanisha ukiona mtu anavuta sigara umepata opportunity ya kwenda ku harvest.
When you see somebody smoking, that is a white as snow for you. The harvest is white.
Unajua nilikuwa naongea na ndugu mmoja juzi.
I was talking to a brother the other day.
Ukitaka kumaliza mambo ya gossiping kwa church.
If you want to finish, you know, gossip in church.
Alafu na hii mambo ya backbiting, unajua huyu dada, unajua ule ndugu.
You know the especially if you want to finish backbiting.
Tuma watu uinjilisti.
Send people to go and preach the gospel.
ukiwatuma huko nje,
when you send them out there,
watajifunza kusoma Bible.
They will be teach themselves to read the Bible.
Hawatapeleka huko gospel, gossip.
They will not take the gossip out.
Watataka kusoma ndio waende.
They would want to read the Bible so that they can go.
Maana umepewa commission sasa.
Because you have been given the commission.
Sasa maneno ya fua imetoka. Sasa ni neno.
Yeah, it's the word.
Sister, God is God. God every time is God.
Every time is God.
Every time is Jesus.
Kila wakati ni Mungu.
Not the time, oh, you know, that sister was looking like this and that brother was like this. Hii mambo ikitaka kuisha, utuma watu injilist pastor.
Ni kweli. Wakinisikia.
Kama wasikii, wacha wakutane na Yesu mwenyewe.
Mwenyewe.
Ndio watajua.
Ndio wapatia Yesu.
Ilikuwa ni haja yao. Harvest is ready. And he that reapeth receives what?
Wages.
Come on somebody. What? Inamaanisha ukienda kuvuna moyo,
so when you go to bring in souls,
utapokea mshahara.
You will receive a reward.
Tangazo maalum.
Special announcement.
Kila kazi yenye unafanya utapokea mshahara.
Everything you do in the house of the Lord, you receive.
Tena nitangaze tena.
Let me make an another
tangazo, tangazo maalum.
Announcement, special announcement.
Kama unafanya kazi yoyote utapokea mshahara.
If you are doing any job, you will
be paid. Iwe mbaya,
whether it is bad, you receive a reward.
Iwe mzuri,
if it be good,
ni mshahara.
You receive a
sasa
reward.
Sasa wewe mwenyewe jichagulie mshahara gani ambao unataka.
So you just choose what kind of a salary you want to receive.
Yesu anasema anakuja na ujira wake, si ndio?
Jesus says he's coming with a wage on his hand.
Kila mtu kulipewa.
So that everybody can be paid.
Sasa nataka nikusaidie uelewe, sasa ukienda nje kwa ajili ya watu wa Mungu unatimiza lengo la Mungu sasa.
So I want you to know, when you're going out to bring in souls, you are fulfilling the law of Christ.
Sikia vile nilifanya kanisa nilipoanza Kenya.
Listen what happened to my church when I started.
Na lazima usikie kama Mungu amekutuma.
And listen, if God
has. Sio kwenda kwa sababu unaona mwingine ameenda.
Don't do something because others are doing.
Tangazo, tangazo hapa.
Announcement, announcement.
Kama kuna mtu anataka kuanzisha kanisa, ngoja usikie vizuri.
If there's anybody who wants to start a church, listen to the
Maana,
Lord.
Ukienda pasipo kutumwa, kazi yenyewe itakuonyesha kwamba haujatumwa.
Because when you go to start a church without you being sent,
Maana,
you will
faith.
Know that you have not been sent.
You walk by faith.
You walk
by faith. Wakati mwingine hautakula, hautakunywa.
There are some times when you are not going to eat or drink.
So ngojea usikie.
Wait until you hear.
Ukisikia ukienda, Mungu mwenyewe atathibitisha.
So when you hear it from the Lord, God will fulfill it.
Angalia hii kanisa iko na watu wangapi kwa mfano saa hizi.
So for example, how many are we in this church?
Wacha tuseme tuko kama, for example, 30.
Let's say like, say we are 30.
Tukianza kuzungumzana hapa.
When we start talking here.
Alafu tuanze kutiana moyo kuona vile Mungu anaona.
And we start encouraging each other. Wow,
na watu waone ya kwamba wasipofanya hii watahukumiwa.
And people to see that when if they don't do this they will be condemned.
Na tuseme,
not condemned but
tuseme tunataka tuombe hii wiki kuanzia leo paka kufika Tuesday.
And we say we want to pray from now until Tuesday.
Lakini kila mmoja Jumapili ukuje na mgeni.
But every next Sunday every one of you
na kila mmoja ajikommit.
And everybody commit yourself.
Na nasema hii lazima ninakwenda.
Na nasema we have to do
ameomba,
this. So we have prayed.
Ameamin.
Now when we have trusted God.
Anapochukua hatua.
And when I take a step.
Atapata mtu.
He will get somebody. When you take a step, you will get somebody.
Ukinvite mtu atakuja.
When you invite somebody, he will come.
Jumapili kama tulikuwa hapa 30, sasa Jumapili naye kuja tutakuwa 60.
Next Sunday, today if we are 30, next Sunday if you invite somebody, we'll be 60.
Kanisa linafanya uinjilisti.
And the church is doing
evangelism. Jumapili naye kuja kama walikuwa 60, wanafunzwa vizuri, wanaelewa majukumu ya Mungu na kuelewa ya kwamba Mungu anataka watu wafanye hii wakielewa.
And the next Sunday people come and they are taught and they catch the vision and they do the same.
Jumapili naye kuja tutakuwa 120.
And the other Sunday will be 120.
Mmoja analeta mwingine.
One brings another one.
Inakusaidia kwenda mbinguni vizuri.
It helps you to go to heaven well.
Maana maneno imetoka sasa ni commission.
Because sasa you are doing the commission of the Lord.
Nimekuona tangazo maalum nikutangazie lingine.
And there is another announcement.
Nimekuona umekula mkate na damu.
I have seen that you have taken the partaken of the emblems of the Lord.
Unajua chenye ulikuwa unafanya?
Did you know what you are doing?
Ulikuwa unaingia kwa commitment now.
You are getting into commitment.
Yesu aliambia wanafunzi wake katika Yohana mlango wa 6.
The Lord told his disciples in John 6.
Sasa mnanifuata kwa sababu mlikula mikate jana.
So you are following me because you ate bread yesterday.
Leo ninataka mubadilishe mawazo.
I want you to change your mentality.
Leo nikukata nyama.
Today we want to cut our flesh.
Flesh. Kula nyama yangu na ukunywe damu yangu.
I want you to eat of my flesh and eat drink of my
blood. Biblia inasema wengine wakasema this thing is very hard.
And some disciples really wondered what Jesus had said.
Na Biblia inasema wengine hawakutembea na yeye tena kwa sababu ya hiyo maneno.
And some said, I'm not going to work with this person who tells us to eat him.
Pastor, how do you differentiate the followers, the womb bangers, church goers, with the disciples? That is how you do.
Okay.
Wakingiza kwa commitment.
Okay.
Wenye wanatoroka wewe usiwe na shida.
The ones that are going, don't worry about it.
Lakini watakuja.
But they will come.
Hey, hiyo ni ngumu. Huyu jamaa anakuanga na mambo mazito maana Mungu alimpitishia huko.
Amen. God passed him through that.
Leo nikaelewa Mungu anataka namna hii.
That's how I want, I knew that.
Please,
God
brothers and
like
sisters.
My brothers and sisters.
Let us go and win the soul.
Let's go and win the souls.
It's very important.
Ni jambo la muhimu.
Number two.
Number two.
Number two is very important pia.
Mm-hmm.
Help the poor and the needy.
Wasaidie masikini na wanaohitaji wanahitaji msaada.
Bible inasema kwamba masikini mko na wao siku zote.
The Bible says that you have poor people among you all the time.
And also inasema kwamba azibaye masikio kwa kilio cha masikini, yeye atalia pia na hata sikika.
And the Bible says he who shuts his ears to the cry of the
Proverbs,
poor person.
Proverbs chapter number 21 verse number 13.
Yes, Proverbs 21:13.
Proverbs 21:13. See, kila mmoja angalia kwenye screen. Inasemaje tusome wote?
Whosoever stoppeth his ear at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard.
In another way, God is saying tit for tat.
That's true.
A strange man is a very dangerous man.
Mm-hmm.
The opportunities given.
Yes.
The time of Lazarus and a rich man.
Mm-hmm.
This poor man always on the gate.
Mm.
He was huyu jamaa. Jamani ufunuoni ajabu sasa hii. Hii Mungu nisaidie nisiende huko jamani. Wow. Mungu akiweka pale mtu kwa mlango.
If God puts somebody there at the door.
Inakuwa opportunity ya wenye wanaingia.
It will be the opportunity for those who are coming in.
Huyu anaweza kuqualify kuingia mbinguni ama akufanye uingie hell.
That can qualify you whether you're going to heaven or hell.
Rich man.
The rich man.
Alikuwa anakula kula akishiba.
Yeah, this guy was had plenty.
Lazaro naye kwa mlango.
And Lazarus was by the door.
Akiingizwa kwa mdomo Lazaro anafanya namna hii.
Yeah, when he's eating he's waiting for the crumbs.
Akipeleka pale pia Lazaro anafanya namna hii. Anataka kukula. Na umbwa pia zimesimama naye kwa mlango zinaramba.
And the dogs are licking his wounds.
Bible inasema Lazaro alimaliza akajikufia.
Yeah, Lazaro just died.
And the angel malaika akamchukua kumpeleka wapi?
In the presence
upande
of
wa Ibrahim.
Yes.
Na pia eti huyo mtajiri mwenye alikuwa anakulanga pia hakumaliza muda mrefu pia alienda.
And the rich man also didn't stay, he also went.
Naye alijipata hell.
And found himself somewhere in hell.
Na ile mazoea tu.
Within the same mentality.
Alipokuwa anaungua huko.
When he was burning there.
Anasema si utume Lazaro. Yaani mazoea ya kutumikiwa tu hako pia na yeye. Opportunity iko pale lakini hakuelewa.
Did you get that?
repeat.
He was in hell and you know he had this mentality that he can send people as he willed here on earth. So he said, "Oh, can you send Lazaro and come and give me water?"
Haira akasema bwana wewe ulipokuwa duniani umepokea thawabu.
Oh, you know you are in earth, you are receiving your reward.
Lakini huyu naye amekuja kuburudishwa maana jamaa aliteseka sana.
But this other one is being refreshed because he really suffered.
Sasa wewe mambo yako na sisi huko haingiani.
So here things are they are not the same as down.
Kwanza wewe na penye tuko kuna shimo.
Between me and you there is a chasm.
Kuna wa kutoka huko aende huko wale wa kutoka huko akuje huko.
There is no one to there are no messengers to and from.
Kuangaliana tunaweza kuangaliana lakini hakuna kutoka.
I can look at you but we don't have any messengers. We don't have UPS here.
Akasema sasa sitaki ndugu zangu wako duniani watano wakuja hapa jamani enda uambie Lazaro tena
mahali. I have five brothers, please send Lazarus to go and tell them about the punishment here.
Lazaro ndiye alikuwa anaonekana tu pia anatakana kutumwa.
And Lazarus looked like he's the one who wanted to be sent.
Lakini na ile mentality.
You still has the same mentality of sending. Kwa
nini kuna mateso?
Yeah, there is a punishment in hell.
Na fadhali kufanya vizuri kama tungali hapa.
Mhm. Amen.
Ukiziba masikio kwa kilio.
When you shut your ear to the cry of
ni kama unajifungia opportunity yako.
It is like you're closing your opportunity.
Hiyo ni ngumu kukubali.
Kitu
kama ungesema mtu anapokea hapa milioni 5 ya dola.
Exactly.
Mtu akasema hallelujah rabo sheke. Wacha nikwambie hiyo sio kweli, hiyo ni kuchemuka tu. Aya. Investing in heaven is very important. Assisting the needy.
Yeah, kusaidia masikini.
James chapter 1 verse 26 and 27, write down.
James chapter 1 verse 6:27.
By doing so,
by kufanya hivi,
you are investing in heaven.
You are investing in heaven.
Huh? And the one of the win souling when winning the soul,
winning souls. Uh-huh.
Then you are practicing the love of God.
Mm-hmm.
Now let me come to the number three. Number it's very three. Important also.
Uh-huh.
Put things right with God.
Yeah, weka mambo yako sawa na Mungu.
Because the Bible says, mm-hmm. without holiness,
mm-hmm. none shall see God.
Everyone knows that? Mm-hmm. Without holiness, mm-hmm. no one. Do you want to see God? Eh, I'm not hearing people say
that. Yeah. Munaulizwa swali.
Munataka kumuona Mungu.
Do you want to see God?
Tembea kwa utakatifu.
Walk in holiness.
Mambo yenye unafanya usiku fanya tu mchana.
The things that you only do at night, do them also during the day.
Ukifanya vitu vingine mchana na ufanye usiku, wewe wanakuangalia vizuri.
But when you do some things in the night that you cannot do during the day, I think you better change.
Again, blessed are the pure in the heart, for they shall
see God.
Do you want to see God? Pure heart.
Pure heart. Roho safi.
Usitoe na tena unajua pastor naye. Ah. Moyo safi.
Moyo safi.
Clean heart. Moyo safi utafanyaje ndio kuwe moyo safi?
Mm-hmm.
Lazima Holy Ghost tafanye kazi. Purification
Amen.
State.
Amen.
Akuingize kwenye pipeline. Awachilie moto. Ndio kuwe dhahabu.
Hallelujah. So that you can be gold. You can be refined as gold.
Alafu ya mwisho kabisa.
The last one.
Wacha nikupatie maandiko. Hebrew mlango wa 12 mstari wa 14 inasema, pursue peace and holiness. For without holiness, no one.
Pursue peace, vile umesikia maandiko hayo.
Petero wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 16 inasema, without holiness.
Mm-hmm.
For as he is holy,
yes.
we must be also
holy.
Even in our contact.
Mm-hmm. Amen.
The way you walk.
Mm-hmm.
Unataka kuwa Marekani, unataka kuwa Mkristo.
Do you want to be an American or do you want to be a Christian?
Mana wa Amerikani wako na tabia zao.
You know, the Americans have their own way of doing things. You know, even Kenyans have the way of doing their things. The Ghanaians have their way of doing things. I don't want to be either one of those. I want to be a Christian. You know, my way of life will be like, so that it will be like Jesus' way of life. Jesus says this. These are the things that God told me when I was praying. He said, Galatians 5:22, it tells us the fruit of the spirit.
Na spirit, the fruit of the spirit inakupatia tabia ya Mungu yenyewe.
Yeah, the fruit of the spirit produces the character of Christ himself.
But the fruit of the spirit is love.
The fruit of the spirit is love.
Joy.
Mm-hmm.
Peace.
Yes.
Long suffering.
Mm-hmm.
Unaumia lakini hujui ni lini. Yeah? Unaumia lakini unasema Bwana wewe haidhuru, wacha iendelee.
Long suffering. Is that when you are long suffering, you know?
Paka una create hapa wimbo unasema Bwana Mungu, wajua sababu kwa nini napitia haya. Nakubali God. You know why I'm passing through this, but I have surrendered.
I've surrendered.
Let your will be done.
Yes.
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 Now it's cleansing.
Mhm.
It's very hard.
Mm-hmm.
Lakini sikia. Gentleness, goodness, faith and meekness.
Mm-hmm.
Sasa sikiza. Mm-hmm. Akaniambia.
He told me.
I'm only restoring my people to my image and likeness.
Mm.
From the beginning.
Amen.
Where they grow short.
Mm-hmm.
And I'm now doing a new thing. Mm. New heaven, new earth, new creature. Ndio nikaona maandiko vile nasemanga kwamba if someone is in Christ is a new creature.
No wonder the Bible says when I'm in Christ I'm a new creature.
Not on Christ but
in Christ, ndani ya Yesu.
Yaani ukiwa ndani ya Kristo amekuweka sasa uko ndani wewe unakaa ndani yake.
So when I'm in Christ I'm inside him.
Yeah, anatawala.
And he's ruling and reigning.
Hiyo ni ngumu.
Mm.
Tuingie tuzame ndani.
Let us get inside Christ.
Bwana Yesu asifiwe.
Praise the Lord.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise the name of the Lord.
Praise the Lord.
Hallelujah.
Hallelujah.
Can you clap for Jesus jamani?
Give Jesus a mighty hand clap offering.
Tukiingia ndani.
When we are in Christ.
Bas. Tunakuwa new creature.
We are new creatures in him.
Number 2.
Number 2.
Revelation says new heaven.
New heaven
and new earth.
Mm-hmm.
It means in the mind of God.
Mm-hmm.
He wanted to create a new now, something to be new.
Mm-hmm.
When we say about something new, it means it was in the image first, it got defiled. Now God is doing something new.
Amen.
Eh? Anafanya ilikuwa defiled, sasa na renew. Kikuwe vile alikuwa anataka.
Yeah, he makes everything new.
Unaona? Sasa huko bingu hakuna kidonda.
So in heaven there is no wounding.
With spot.
There's no spot.
Na pia heaven hakuna wrinkles.
And in heaven there are no wrinkles.
Huko ni watu ambao wanafanana.
Everybody looks the same.
Mavazi yao ni safi.
Their clothes are clean.
Wanamfaa Kristo.
They look like Christ.
Ndio swali nataka nikuache nalo. Wewe unataka hivyo ama huko hivyo?
So, do you want to be like that or are you like that?
Because anarudi.
Because he's coming back.
Lakini akirudi atatupata kwa picha gani?
When he comes back, how is he going to find you?
That is very important.
Mm-hmm.
Walking with him, he washes us. The more we walk with him in a fellowship, the more he restores our broken fellowship.
Amen. Amen.
Pastor, hii ilikuwa inataka muda wa mwingi. Pole sana nimechukua muda.
Ni sawa.
Lakini wacha nimalizie hivi.
Okay.
Nikifunga hivi itajifunga.
Ni sawa.
Sikiza.
Listen.
Kama kuna mtu ako na ushuhuda.
If there's anybody who has a testimony.
Mimi ninaweza kukuambia kwa ushuhuda mbili.
I can give you two testimonies.
Ninaelewa chenye nasema. Hakuna aliyenifunza haya.
Nobody taught me. I understand what I'm saying.
Ni Mungu mwenyewe alinifanya kupitia haya.
God made me go through it.
Na ninaelewa chenye nakwambia ni ukweli hakika.
And I'm telling you the truth, this for real.
Jesus very soon is coming.
Jesus is coming very soon.
Ask you a question.
Mhm.
In which condition will he get you?
Mm-hmm. Amen.
Wakisema bibi arusi.
When they talk about the bridegroom.
Mnaruhusu nifanye example tu kidogo na alafu namalize.
Yes.
Sikia. Nani ameoa hapa?
Who is married here? Lift up your hand.
Nani walifanya arusi?
Who did wedding ceremony?
Nataka kutumia mtu mmoja tu mfano. Kuja kama ulifanya arusi, mwanamke na mwanaume.
Mwanamke na mwanamume.
Tena wanaogopa.
No, they are coming.
No, anasema twenda mama.
Oh, they are asking, can we go?
Sasa mzee kaa huko mama kaa kando.
So, mom stay here.
Kwa saa hii tupana ni unaongea.
Just for now.
Sasa leo ni harusi yenu.
So today is your wedding.
Okay?
Mhm.
Sasa jamaa ameingizwa kwa room.
So the bridegroom has been gotten into a room.
Na anatarajia mke wake akuje.
And he is waiting for the bride to come in.
Wacha niulize tu msikie muone picha ya Yesu na kanisa.
Let me ask demonstrate here so that you can see the picture of Christ.
Mama, wakati siku yako ilikuwa kama labda ni kesho.
So like when you are planning to get married is like now tomorrow. Today is Friday.
Kumbe ninajua Jumamosi ndio wanaoana.
It was Saturday watu wanaoanangako Jumamosi.
Sasa sikiza.
Now listen.
Wakati wa usiku Jumamosi.
In the night of Saturday.
Ijumaa.
Oh, Friday night.
Ni nini ilikuwa kwa mawazo yako?
What was going through your mind?
Mambo ya kwanza tuambie huko kwa hii kanisa watu wajue.
Just tell the church so that they can understand.
Butterflies.
Butterflies.
I was thinking what would happen the following morning.
What was the first thing that you put in place? The first thing.
To get ready.
Which one was, okay, to get ready, what do you mean by that?
To get everything in place by dressing.
I want, you are coming. What was the first thing in your mind? When you knew that the day of the wedding is on Saturday.
How I'll present myself to him.
In which way? There is something I'm trying to search out.
By how I'll be presented.
Mzee uliona huyu akitoka kivaa namna gani? Alikuwa na nguo nyeupe. Ngoja sasa ngoja amekusaidia. Wewe vitu vyenye vilikuwa vya kwanza ilikuwa ni nguo ama ilikuwa ni kutengeneza nywele?
Zote mbili.
Chenye kilio cha kwanza ni kigani?
Ni nguo.
Ni nguo?
Yes.
Nguo ilikuwa ya red ama ya black?
Ilikuwa ya white.
Kwa nini?
Because you want to present yourself as holiness and pure.
Mnasikia judge? Number 1 aliweka kwanza, anaelewa vazi la harusi lazima iwe gown. Na hii nguo yenye uko nayo mbona ungeenda nayo?
So why would you not go like this? Why would you not present yourself like this?
This is, I don't think it will be presentable.
This will not really, this is not a wedding material presentable. You know that. Well, on your hair, what did you have on your hair?
A net, a white net.
There was a white net. Did you open the net? When did they, what did they ask you? Is she the one? Yeah, that's what they asked. They want to open the net to find out whether you're the one. That is the picture of Christ to Jesus. The church and the church.
And the church is the bride.
Yes, the church is the bride.
Now, this man was the bride. And this woman was the bride.
She was the bride, the bridegroom. Uh-huh. He was coming slowly. Because it was the day. It was his day, her day. Yeah, you go slowly, marching. You know? Exactly. The garment represents the goodness and the works of the, that we have pleased the Lord with. It represents the garment.
19 verse number 7 of Revelation gives us that.
Yes.
So huyu mama alipotoka huku.
So this guy was really wanting to see how the bride was going to be. I wish I was there to see how he was looking. To see whether... When he was walking... Why do you think the bridegroom got in first? Yes, he's in heaven. Jesus is in heaven. And he's coming to meet with the bride. Who is you? If you don't present yourself well, and your work, you know,
let us be glad.
Yes.
Rejoice.
Uh-huh.
Let us be glad, rejoice, and give him glory, because the marriage of the Lamb has come, and his wife has prepared herself. Number 8. Verse number 8.
It's coming.
Mm-hmm. Okay, see, she was permitted to wear fine linen, bright and pure, for the fine linen presents
the righteous acts of the saints.
So nimekuambia matendo yako utapewa mshahara. Sasa hiyo matendo ndio vazi. Ndio Yesu akiangalia mbinguni anaona huyu sasa amevaa nguo. Usifikiri ni ile ya kupima. Sasa hii ni tofauti bwana. Hii ni matendo yako matakatifu ndiyo itakuvalisha nguo. Na kuna hapo ujanja, ni hivyo tu.
It is just like that. I'm carried away, sorry.
Hakuna ujanja, ni hivyo tu.
There is no other way, that is the way.
So ikiwa huyu bwana aliangalia mke wake amevaa hivyo na akasema basi.
So when the pastor Julius saw his bride and saw, this is exactly her. And
see Jesus and the church.
See Jesus na kanisa.
Wakati huyu mama angekuja na nguo nyingine, ungefanyaje? Na amevaa hata viatu hakuna.
Ningemwambia arudi.
Aidha anamwambia until further notice. Ama jambo lingine na kusema na mgani? Nime postpone marriage.
I have, you know, if Charity was not really dressed per the wedding, maybe Julius would have postponed and told her, I think we need to reschedule this because this is an embarrassment. So until further notice.
So angalia Yesu akikuja akupate umekaa vile mama huyu tunasema kwamba amevaa nguo nyingine na tena hana viatu. Yesu anasema mna gari nimekuacha.
We wouldn't want Jesus to come and you ask, there actually no work. Actually you can't even be naked, you know. If you don't have any acts of righteousness.
Watu saizi wanaota wakiwa naked. Hata hawa tu ukiwauliza vizuri wanakuambia na hiyo ni siri yao. Si kuna mtu ameota hapa ako naked. Lakini hawezi kusema. Maana anasema hii ni yangu. Watu kwa nguo wanavumilia wako na mashida zao. Lakini Yesu ndiye anajua.
Jesus knows everything.
Praise the name of the Lord.
Hallelujah.
So ikiwa huyu bwana ndio Yesu na huyu ndio bibi harusi ambao ni kanisa. Sasa angalia picha yako na Yesu.
My God.
Na alafu ujiandae. Nataka usimame kwa miguu.
Amen. Stand on your feet.
Hii inahitaji muda mzuri.
Yes, yes. Thank you Jesus. Thank you.
I just want you to stand on your feet.
Stand on your feet now. We are concluding.
I'm very sorry to take your time for the purpose of Jesus. I want you to close your eyes.
Funga macho yako.
And also, angalia ndani ya moyo wako.
Look at your heart.
Angalia vile matendo yako yalivyo.
Look at your works.
Angalia kuongea kwako.
Look at the way you talk.
Angalia jinsi unavyotembea.
The way you walk.
Usiku na mchana.
Day and night.
Alafu jiulize swali.
Ask yourself a question.
Yesu anapotokezea.
If Jesus would be revealed right now.
Unaweza kuwa namna gani?
How would you be?
Na ukiona ya kwamba kuna mahali unaona kasoro.
And if there is anywhere you find that there is a miss.
Unaweza kumwambia Mungu nisaidie.
You can tell the Lord help me.
Unaweza kumwambia Yesu nisafishe.
You can tell the Lord cleanse me.
Na kumwambia Bwana ninarekebisha hapa, narekebisha.
And telling the Lord, Lord help me so that I can rectify in this place.
Kwa sababu Mungu yuko serious na kila neno ambalo analisema.
Because God is really serious with every word that comes out of his mouth.
God will not violate his word because of us.
Yes.
He has placed his word above his name. And whatever he speaks, it becomes a law even to him. He's a man of his own words. So whenever you see yourself in that picture, the privilege is given unto you. There are still masses you can plead for.
Amen.
And ask God to help you. Ask God to help you. And so that the oil of God may come upon you. In that day when it comes, that you may be burning.
Yes.
That you may not be overwhelmed with the darkness that is going to be on this planet Earth. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord.
Thank you, Master. Holy Spirit, it is your time to convict the heart of your people. We thank you for this word. We thank you for whatever you are doing in their hearts. Right now, you are awakening the church to make sure that it is soaked into your glory. That when you appear, they may be like you. Raise up your voice and speak something before God. Are you seeing this seriousness? The Lord is speaking in the spirit of the other people here. See yourself. Don't miss that marriage because of something that is just on this earth. Many times shall come, and people will come. But they will pass away. But the word of God, even heaven and earth shall pass away. But the word of God is sealed. I'm giving you the time to see yourself. Just humble yourself and see if that day comes now, what will you do? The Bible says many shall mourn. It will be a day when things will not be normal. Lord, have mercy on us. Give us the grace in the name of Jesus Christ. This is what the Lord is helping me to understand. That as you keep on cleansing yourself, create the hope in your life. He is there for you. He is there for you. Jesus is there for you. He's only waiting for you to prepare yourself. I want to pray, but I will not mention you, but I want just to pray where I am, that the Lord may help you. Bwana wa majeshi.
Father, in the name of Jesus.
Uliniona katika maisha yangu ya uchafu.
You saw me in my life of sinfulness.
Na ukaniokoa.
And you saved me.
Uliniokoa katikati ya waizi.
You saved me in the midst of robbers.
Wangeniua lakini ulikuwa na makusudi na maisha yangu mwanzo huu.
They would have killed me but you had a purpose for my life.
Unamuona huyo dada ama yo ndugu ambaye amesimama hapa.
Lord, you can see that brother, that sister who stands here today.
Umemuokoa na sababu amemelisha mwaka uliopita kwa sababu wewe una sababu.
You have saved him and crossed him to 2014 because you have a reason.
Na sasa huu mwaka Bwana umempitisha katika mambo mengi katikati ya barabara.
And so this year, Lord, you've made him pass so many things.
Kuna wengine wangekufa barabarani lakini uliwatetea kwa sababu una makusudi na wao.
There are so many who would have died on the road but you have a purpose for them. You
you saved them, Lord.
Yesu wa Nazareti.
Jesus Christ of Nazareth.
Saidia huyo ndugu.
May you help that brother.
Msaidie huyo dad.
May you help that sister.
Mpatie neema.
Give them the grace.
Mfungue macho.
Open up their eyes.
Mfungue masikio.
Open up their ears.
Akajione vile wewe unamuona.
So that they can see themselves as the way you would want them to see them.
Maana vile wewe unawaona ndivyo walivyo.
Because the way you see them, that's how they are.
Mungu wa mbinguni.
Lord Jesus.
Mfungue huyo dada masikio.
Open up their eyes that for that sister.
Macho yake yaone.
So that their eyes can see.
Kila ambacho Bwana unanena.
Everything, every word that you're speaking.
Unanena taza wengine zimezima.
You are praying then and some other lamps are shut off.
Mungu wa mbinguni unasema taza, Mungu anasema watu wengine taa zao zimezima.
And God is saying some lamps are off.
Lakini anasema ni wakati wako wa kutafuta mafuta ili kwamba niwashe taa.
But God says it's the time for you to look for oil so that your lamp can be on.
Kuna wengine anasema waliusahau upendo wa kwanza.
There are some that God is saying that you forgot the first love.
Walikuanga kila wakati wanamkumbuka Mungu lakini sasa wamewacha.
You used to love God and to do things for the Lord but you left that.
Mungu anasema tubu umrudie.
God is saying repent and go back to where you first began.
Ili akurejeshe.
So that he can restore you.
Akusafisha akufanye mwana.
So that he can cleanse you and make you his
child. Taa yako ianze kuwaka.
So that your lamp can be on again.
Maana kuna wakati giza linakuja kuvamia dunia.
Because a darkness that you've never seen is coming to this world.
Sikia na ukafanya hivyo.
Listen and do this.
Kuna mtu ako hapa.
There's somebody here.
Yes, ako hapa kwa sababu moyo wake una majeruhi.
They are here because they have some injuries in their heart.
Maneno yalimvunja na yakammaliza kabisa.
Words destroyed them and almost completely annihilated them.
Lakini roho ya Bwana anakupatia neema.
But the spirit of the Lord gives you grace.
Anakusaidia kukuinua mara nyingine.
He is helping you to lift you up.
Anakusaidia kukupanua tena.
He helps you by expanding you.
Maana anakuona machozi yako.
Because he sees your tears.
Unalia unamhitaji.
You've cried and you have needed him.
Anasema endelea.
He says keep on keeping on.
Usikufe moyo.
Do not lose heart.
Kwa maana ninakuja.
Because I'm coming.
Kukuwasha taa yako.
To so that keep your eyes.
Kuna mtu ni mgonjwa hapa.
There's somebody who is sick here.
Ana magonjwa ya ulcer.
You have ulcers in your
stomach. Kwa sababu ya mawazo mengi ndani.
Because of so many things in your mind.
Na hata naona wengine wa magonjwa ya kisukari.
And I'm seeing diabetes here.
Bwana anasema wachana na mawazo yako.
God is saying just leave so many other things.
Niangalie mimi.
Look at me.
Niangalie mimi.
Look at me.
Ni mimi peke yake naweza kukuokoa.
I'm the only one who can save you.
Ni yeye peke yake aliyekukufia msalabani.
He's the only one who died for you.
Mtazame yeye.
Look at him.
Anakutia moyo.
He is encouraging you.
Muangalie peke yake.
Look at him only.
Yeye ndiye aliyekuokoa.
He is the one who saved you.
Usisikie mambo ya watu.
Don't listen to other people.
Muangalie Bwana.
Look at Jesus.
Na ukaendelee.
Then continue. Amen.
Roho Mtakatifu.
Holy Spirit.
Ninahisi uwepo wako.
I sense your presence here.
Katika maisha ya mtu hapa.
In the life of somebody here.
Ambaye anasema nisaidie Mungu.
Who says help me Lord.
Kuna mtu amefunguliwa macho anasema Mungu nisaidie.
There's somebody whose eyes are open and is saying help me Lord.
Mungu anakwenda kukusaidia.
God is helping you.
Kuna magonjwa yanaweza kuhama katika maisha yako wakati unamsamehe mwenzako.
There are sicknesses and diseases that can depart from you when you forgive your.
Kama kuna jambo ambalo umekaa na mtu mwenzako, enda ufanye suluhu na yeye upesi.
If there's somebody that you cannot agree with, go and rectify and resolute with them.
Ili Bwana afanye suluhu katika maisha.
So that the Lord can bring a resolution and cleanse you.
Baba ninaomba kwa jina la Yesu Kristo.
Father, I pray in the name of Jesus.
Ya kwamba huyo mama, huyo ndugu, huyo kijana.
That brother, that man.
Hiyo familia.
That family.
Kwa jina la Yesu.
In the name of Jesus.
Natangaza.
I announce.
Uponyaji katika nafsi yao.
Healing in their spirit.
Yule aliyejeruhiwa.
That one who is injured. That one has that in their heart.
Katika jina la Yesu.
In the name of Jesus.
Ninaachilia neema ya uponyaji.
I release the grace of healing.
Ninaachilia neema ya urejesho.
I release the spirit of restoration. In the name of Jesus.
Ninatangaza vyote ambavyo shetani alikukamata navyo.
I declare that everything that the devil held them on.
Virejeshewe wewe mara saba.
It be restored seven times.
Katika jina la Yesu.
In the name of Jesus.
Navunja kila malango.
I break every I disconnect every linkage.
Kila manukato yote ya kipepo.
Anything that is connected to the devil.
Kukataliwa juu yako.
The spirit of you being rejected.
Ninayamrusha ikahama.
Kame.
I command it to leave.
Ama sasa kwa
leave
jina
right
la
now in the name
ama
of Jesus.
Kwa jina la Yesu.
Leave in the name of Jesus.
Nina nena hautakuwa umeshikwa mateka na roho hapa.
I pray that people will not be held
the
by the spirit of
system of Babylon. I command you die.
Yes, in the name of Jesus.
I cut off every system in your life.
Yes.
The system that is not of God. I command it now to stop in Jesus' name.
In the name of Jesus.
I decree and declare.
Mm-hmm.
You are victorious.
Yes.
I decree and declare.
Yes.
You are more than a conqueror.
Yes.
In that situation.
Yes.
May the Lord help you to govern that storm in Jesus' name.
In the name of Jesus.
We thank you, Lord.
Yes, tunakushukuru.
We bless you.
Yes, Lord.
We magnify your name.
Yes, Lord.
Can you raise up your hands and thank God?
Inua mkono wako, just
something
thank
new
God.
Is happening in the life
thank you,
of your
Jesus.
People.
Thank you, Father.
Thank you, Lord, for
thank
this church.
Jesus, for
thank you for the pastor.
Thank you, Lord.
Thank you, Lord. This church,
Lord,
release the grace of continuation, Lord. Release the favor of soul winning. Release your mercies upon them that they should understand these mysteries to the glory and honor of your name. In Jesus' name we pray. Amen. Forgive me to take you a lot of time, please.
Amen. God bless you. God bless you.